yara de kadne
min min yidi onni ko sanne jema ko heewi ana wara dogina motoy do fufa sereji mede dogida e desol leddi malni do datti mawdidi min min uwi galle warmi ewude fiirde ballon on nukku ana wer sanne sabe galle amen ton kuran wala
yani kad
iro sira fuji yobe sukabe mi ndidi nyande alalbarande to place kan bamako reno ko ji goddi di jama yata jowide matchaji bamako do e region gaji segu sigasu e kay o do alhal goto sukabe hebe na edi do nokuji yambireji
jama biano
jama an otiga sanne du weltar mount menen sabsa an wonga a ƴewan ballon e écran chien amina hono nyairi to ballon fiete wonda min ge dun welli kan fa wala sedan mede yidi warde ƴewde pire ballon fu on nukku mede yidi du fiega fu e damudun tegan so fiere ballon timmi men lelton tam men dano me wawa fe bomde leson ngaji amen kasi
siki wala yu gote sugulaji wotu yewtere wonande bedo sukabe tawene sarabe fuf heklaji mun enna jodi sabi mila wide kan e jande bonondirta
pour les matchs de 14h
pire ballon watte wakati salfana yade lasara sugabe an wa yewde de pire student be wala e jande fey watti kan joni kuran an taja tagal mudum mede janga kikide watti fuzo ballon an afia mede yoppabe yabe ewia ballon fiata don tagal mudum be bamande songaji mebbe
ambulable be dam matlaje
dunke en jande wobbe kay ede wiide jati sukabe na kasidini hinade ido wattuji hertadidi kono kanko docteur Moussa Cissé wolti wiide arribe jandeji di na hani jati watande hakilo kabar mudum
normalement
ko pour selude hen hore be sul lekkol won ko hani fiide dabreji hen bedo hanu kude sukaben sulterele watti goto yella ben heba jewde de pire ballon wattede sab dun waawu kude sukaben hakileji yogaji kasin fes ayebe jangu watti joni a tawan be waawa wadde sobe sude leni ana pia ballon sab hono fu hakile mabbe yo pire ballon en tan
beda de jogola wattu sukabe e kabaru jande tidal goddo o yunde nagu bedo sukabe don dun sarabe haklaji mun en nambalti
tonu bi tawnu
sukaben watti fo ana heybe to morrabe mu en soni ballon ana pia jamman du yo tidal san do sukaben sabe lafi deder ko mata nukku meden mi sukabe dambe watti fo so ben ya jewde de pire nukku yogaji goddo jokki tobe ya sobe tiligan e wir fitton me wongin be sanne du feso tay leedi mallin hebi hore patbe wada pire kaaje patbe wada bonandalde fu do tatidi mede won ngina be wet fu de galle do ngabbe tawede fu men ko jokkata ko be me yaade en nokkuji
an tetugo ko kata ola
landini be ka hulti wiide dabreji kasin dinaadi piyama ka dum fu tawede tedele yogaje na yiye sato wajju bido be do hebude sanne golle o
an gelo do police do ta
police an won on nokku mede won ngina sara ben tinno du parti yoppa cukabe mu amme wada di bonan laaji koteji mu an wa hirde kambe sukabe en pay ga du tawede fu an tiid neddo wawa heba jama matti fuso hono dum wadi sukabe an wa majjude gaso holli tama lecture arabe tan ko heemebe ana yite tagal mudum to sara mu en watti fuso neddo yottidi nga sukabe on nukku lamono don jabataabe yelta kasin sunani sara me dum ko wari sabsin dum wada ka dum wanata torra goddo kasin
parce que ça va nous poser des problèmes
ni enna jogito to kabar o fa nyandi sapo go o fevrier takite ngal do kartal kan 2023 yalla hebude de do jamare e o do wattu o yimbe le yogabe dardi lamkobe fiide dabiriji bangal mudum dum do timta yotra meden sukabe mali hande mo heba en isa umar tola do en ji tagal joni